non wontere studio kalangu yande joni tori minta sappo e joy habaruji fulfulde ko ri jamone modon hande habaruji me fulfulde sembe mo haltana hala hono fedde ten agent dum wonno du kono fedde jingono be hembe do sariyaji be bursiteke e do ko be mbino be noddino hono campagne ji kawjidi telfo e leddi men Niger do enda sudde sariya dum du gambatte alle tadjol hono faruji internet o enda en gartan do maccu non ni fawar jondu kono alle nyaw corona virus ko wari le leede meden dendan waddi du kono ciadale sane UNICEF wurtini hala mun dow fille ko darto dewlingo sukabe fotayi be bi dun du kono no waawi latade beydan dun sane faayo tokko to kowle hono fa hande du kono ni milioji ko watto sappo dum wono ko be burtini kenyan jeddi lewru mars be kaldo majju non ni yowtere men pinne studio kalango hande haltana hala se neddo yani e goddo dum won ko jukete dum won kasu mudum kor jagnal le modon Sumana Amadou janganta habaru je fulful non ni ele habaru yi yerno kal ne tawa hana go fu ginandan hono fedde maunde hawjinde fille ko darto hono sukab umatore lati ko wete avocat on jingono be himbe be ngadi no denne ne kaydu konnani hono kalma mabbe mo be jaarno sudu sarya gandode de campagne ji kawji telfo leddi men Niger dun du konnani alle e fahane tajul internet ko be ngadi nyalal yabbide endan dun ne kayni hande de be mili be bito jongo be itti hono fawar joni kalma mo be ngadi on endan yerno maître Mustapha Nebiye Halil kawon horeje mabbe o wi sabu jongo ni internet wartito wonno nani ko tarna fuda Ahmed wadde mi do hala makko.
L'objet de la procédure c'était de Kosabi sigilo o enda singa kanni woni yamudu he ardiido suudu kite o enda yewtino fillata jol internet do telfongaaji ko wada ka fu do go dengada mu o wada do ko yawi internet o enda wartiri illadu asawe alal bitti do enda internet o enda wartira o mo hebo do telfongaaji denne ko waddi miden boyto dum enda accama hande undu sabi ko minen min bi dum wartira bolum talkuru yamudu filla o enda jukke yesu suudu kite gam miden tawadu hande der yamube talkurdu enden yare yesu cuudi kiti amma be tajol internet o enden waddani sadorna kan en ge hollude sadorna dambe kibi be jaradu boytali mabbe yesu kito to mudum hani yarude boytali tum gada yewtinaki sey kito to o enda eta watta dum yomnu hana be yomnede
eventuellement allouer des dommages intérêts
do fille nyaw coronavirus ko war eleede men en dani waddi ciadale kewde ciadale de ko nani waddi ko faande UNICEF wurtini hono hala mudum do fi ko darto hono nyalande itanaande hande de en dar rewbe dum jetta lewru mars kenyan jeddi lewru mars ko be kali hala be biwi hono ni nyawngu en ko naati eleede en da waddi ciadale sarnaar fille ko darto hono dewlingo cuka be jona alle buytude ciadale yaade e ko reji mabbe dum du ko dam be bino wadan ko watto ni dewle millioji sappo ko hantay waddaade duubi sappo garoji di en da dum du ko dam be binene ne kay hunu ko lati honobe kawri kibarobe kolli en Umar Hamma firti fulfulde
UNICEF fedde leede duniya duronaare sukaabe e do nyalande leede duniya ittanaade yitugol hakkeji robe be kolli ko mabbo lekkoloji rafi golle rafi ndena gu rafi jawdi ko nyawngun waddi no wadan galleji di ngala sembe ndewlina sukaabe mu e heba buytira teddir kamum ko watto sukaabe milioji sappo no waawi dewlinade do yaade duubi sappo fadde nyaw coronavirus o bangude hisama ko sukaabe milioji hamre no waawi dewlinede illunjo nayi e do hisabu UNICEF nder duubi sappo caketiɗiɗi dewlingol sukaaɓe famarɓe ɓuytakeno kiima sappo e joyi do hemre ɗum fadde kadu dewle ko watto milioji laso e joyi ka garangal nyaw coronavirus o ɓeydan ɗum yeru no UNICEF holleri
non ni fawar joni e dow fi ñalande enda ni waddi ko fa hannden ɓe hono ONG mbiteɗo fadde gaddo ballaga mo rewɓe jaa yesso ka e dukane ɓe kolli ɓe mbi rewɓe naati sanne e dow fille ko darto cuɓaki enda saabu ko watto dow hemre capantati e joyo reɓɓe endan fu tawama hono fande tewti gam batte suɓede laato fawar joni du konda ni hono wonko e nder majjum caggal mum du ɓe mbi ko watto fa hannde du konda ni rewɓe noga e jeegon do hemre ka e won ko ada gal laata député ɗo du konda ɓe mbi hono laabi in tokkam fa wodi baka on feccama no haniri Mariama Mamoudou Djibo kanyu wono horejo golleji faddo en nanani ko halni na fisada mu sirfo.
l'observation qu'a réalisé FAD estime même la
fadde wonde no durwa gan gorna rewbe woda fad be kolli wiide no wada rewbe chapande joyi e jeego do herme gadde tubaaki non chapande tati e joyi do herme kambe tefi ardangal far bangere sudu sawar leydi baka ittanaka rewbe worbe rewbe gadi bawde mabbe sanne gambe bittake ba baka kabe kokka gan talkuru du sudu kite joddini holli kono wada rewbe chapande nay e jetti kebube hano pecce nogay e jetati do herme nonni de tiewama dum wittake ba bakaka e kokka do labi sedi leedi nogay e joy do herme ko hokka minen welto sanne e keptol kebangol gol minen gidido rewbe kebube wangina labi sedi a kesi nafoji rewbe e sukkabe ummatore
fisier les femmes et les jeunes notamment
non nana ko darta nyalande jetat lewru mars ko itana rewbe e duniyaaru gam batte be jita hakkeji mabbe dum waddi ko pelle rewbe hewbe leedi me Niger hawrbe le konga fen be ngadi joda kalen battu do enda nyeme gam batte halde to fi ko darto yitugol hakkeji rewbe enda fa woda der majjuni fani mi teddo chari fatumata gondo konga fen nan ko halni bandimi olive asokba vi dum woni ko be ji e do fi ko darto hono hala rewbe enda
le kota ite majori
chandol e dama wadama talki tabintinama to sudu sawar leydi kanon gollidol e majji tabintinai no wodi dum wadi minen gada noddol gan deputebe gombe sappo e jeego handen yottake no gay wodi do mer rewbe en heewi kanon gouverneur debbo kay wala wodi rewbe dido tan goni prefet minen nodda yaago e gomnati kesso o heba gouverneur he prefet e ministri be rubbe rewbe hano deni wi'a ministri be chapande nay ko jati seni wi'a nogay funo rewbe wi'ataake wadaine dey worbe mikkititta ko hemu dum fudo tawido minen rewbe rindete der ficcu baaki minen suboto horejo leydi e timmode min kebata hunde fu
mais au finish mo on est pas récompensé
nani yude faarjo ndukona ni hono jeego warre sappo lewru mas dumnaade noga e go'o no wonno ko fanto enan difa hono batu goddo wadama batu odu kondan hono faarjo ni fedde leedi Italy waddare ballaga mudum kanyum wadi ko wadi batu o endan batu odu jeewugol e hollugol no endan nate fotoji ko lati du kono faande no holla rewbe golleji mudum en kanyum e hakkeji mudum to enda setti mari dum waddi ko faarjo jondu kono horejo on jeewo endan mo leedi Italy mbitedo Clarissa Marasi on du konda ni hono holli wiide ke hunde endan ko wodirna fakka kan
la collection est pour célébrer
dun tawa kena e wadde batuji ko jewta ardanga rewbe kambe he jorde ko e mabbe der rejoji to rewbe be ngodi chadale misali difa to tawde rafi yitude hakkeji mudum kambe rafi ke joram de nagu dun sabi ko min adi wadde batuji di der jeddire de to rewbe kollata tikkin kinare mun en weltare e gollal mu en dun wadi ko region difa o suba gam ton wodi biddam bonda kambe chadale rafike yora nyamri rewbe men kokkititaake hakkeje mu en dum wadi ko min tikkin kini golleje amen fu do region difa
nonne fi rewbe on ni wadi ko faande den andi rewbe no wodi ko heewi sande ko wonno golle do filla ko darto hon kokkol habaruji dum on nokkuje mabbe don endan dum wadi ko min jewde be teddo madame Zara Mayna latit no tawa elay faawarjo ni fedde wetende apak dum wonno fedde rewbe no wadda ballaga mudum yaade kokkol habaruji Zara Mayna o holli o wi rewbe no duude kokkol habaruji kana woni be ngala hora ko der maccu
rewbe kokkata kena bakka sedda dow ardaku bani ibe godi andal lukki dingal na be nebi der golleji mabbe rewbe kokketebe ardaku duda dai de ewama duda le rewbe no godi hokkobe habaruji na tefobe habaruji amma be kokke ardaku gon don kai dum hewa ba sedda onon andi dow ardaku golle worbe kan hokkete sembe arande fu be gatti der hakkiloji mabbe ko golleji gon rewbe gudaadi dide beldo aadaaji himbe kan wonno hadabe be kokka rewbe golle kawjaaki baade ko wondo balbe rewbe no hadabe golleji gon
nonni seni Allah wadi ndungu wadi fa ndungu endan hono yottaakte himbe yidi der gure ladde rewbe hewbe fu no nata golleji goddi gam batte tewtude kaydu konna no watta ko jogo ko e mon jogo himbe mudun en dundu konna to enan tesawa rew mudun yaatire gada do fi on endan bandimi mbeteda Hawa Usman no tawa e jangal harto endan nan yewtere no wadi ko min pirte fulfulde
gam be keba hejorde ko e mabbe rewbe gureji pilidi tesawa region maradi no don gada golleji kewdi Fatuma Zahra hoccatana bibbe chaile e warde sonnude der lumo witengo wasal kale tolati rewbe nyamtango alalfu
sai be ngabbi do tenaki goduki gi'e den ko suka be kebana min ko min jata min chonnowa min keba ko min choda nibe min nyamnibe min chonnatana yardude diyam sappo yade sappo joy wakati jugo to gora wala andu a wala gortogal na bisa dume chottata
hadaramu musa na dabba na mogori dum mai chonno ledde safare jiwole wuro tasenguma e gal gollal o woni mo nyamminira suka be makko
minen gara lumo minen sonna gam min kibana sukabe amin lankal romaji en he gafeji wakati jugo min kiba yardude worre na diti ko puddumi golle deni dubi tatini ngada mayde goran
nder luma don maimuna juwade nder wuro matasi o sonna tanana lode ko o watta e lopal
da tu kwade da lode e kede kan mi sottata min gadi dubi didi mi wada golle de to kaku amin gu min kokkangu sembe de ni Allah ja minen chonna gera majji so joy gere majji chapande
tatera isern de bien hatalatu
andere wakati morobe gonna jamta koje golle jotto e rewbe keba kejora ko e mudum be rewbe buroji tesawa kai hana nonno
nyande fu mini moddintina golleji gamono anon hettinantobe min yode altinere sapo je leur mars studio kalangu hokkiran kibaruji mudum hononi arande ni francire ni ko bellare ni fulfulde ni haw sankore do timmira e germare e studio kalangu fa abada no tokiti yadu leydi Niger studio kalangu yadu leydi Niger hande ni do fi seriyaji ko kalti altinere fu do fi yanugol na tetugol hakkunde debbo e gorko kan won ko kalti hala mun datol kemidile chapande jerti e tati gol labi seriya kanyum woni ko hali no joomu wattende hebama dum wonde ni mawdo e mawdo non jomu seni teti no wa nangé dubi sapo ya dubi nogay seni mawdo suka non su suko teta ma dubi sapo e joy yade chapan tati woni mawdo e nan ko nangeta yorno madame goje maymuna gezibo filori do enda hakkune makko e adrahman rukey ko jamimu
au Niger le code pénal leydi Niger talki seria e talki la mordi leydi ko watta der talki seria datol mun kemi didi e chapande jeetati e tati kan holli yanugol na tetere kan woni yaade e joomun ko hana no muyuno hano goriyo tefa walda e deekum ko hana no muyuno na chama do joomun na kulina dun talki seria leydi Niger yardoraki emun denne datol kemi didi e chapande jeetati e tati no haliri ko neddo fu handa tilsina bandum walda em
droit de forcer une autre
der dewgal rewbe no kolle mardi bondi e golle hirnyere do leydi Niger neddo no hi'a nano fotta ir rewbe be na
general
to dudal ko rewbe gadante fu der tuudi seria pamataadi deni gorko on hinni no torra debbo on fa waddi haddo chaka mabbe fa yotti to ittol yonki na fiyande sattune don polisi be na jandarmaabe na lokotorobe no andina horebe kawjibe e filla ka handen deni ciwama der himbe no wodi e hersina nangata e wangina fio hano joni a heban rawbe mawbe kabbanabe nabe kabbanaka deni iri fio heuti kebe ibe nana hersene be nodda joomun to suudu kite
devoir des dossiers de viol
joni de der dewgal gorko yani e deku na e debbogom mo yana hemu on dume hani wadude
dès que vous êtes victime de viol
mo fio heuti no wawi yade lokotorore na maternité kokka neddo talkuru ko latanto neddo seeda to suudu kite wakati fu ko debbo na gorko tetira e sembe to no wawi yade to gendarmaabe na to policebe na to
procureur
dume woni jukkol gol janudo e debbo jukkete
kikonkome le
to neddo fu nangirado e fi bondo o no wawi nangede kasu dubi sappo yade dubi lasu deni joomun sami e tukalel pamarel ana gel dubi sappo e tati to neddo no wawi nangede kasu dubi sappo e joy yade dubi woronja ngada mun gadanado tetre no wawi ami hakke mum do ko memi hakkillo mum na bandu mum do ko wadana do
le préjudice moral ensuite le préjudice
e do dum ko habaruji me fulfultili hande sembe assalamu alaikum balata jamwa.